Jimmy X Double Six.
City boy. Tweet, scout. Yeah. Kwanza kampiga picha, wapili kaja kamuonga visa. Vile nani paga wisha, kumweleza kweli na wana kama tani tus. Kwanza kampiga picha, wapili kaja kamuonga visa. Vile nani paga wisha, kumweleza kweli na wana kama tani tus. Nikipendaga kuwa cha sijui, yeah. Give me love, kumenifunga wavu bui bui, yeah. Be my lover. Azama napotea, si no way. Sina gama zira ninyelewe. Sina kampani ni wewe. I swear to God, never seen the girl like you. Yeah, yeah, yeah. Mpaka naishi wa boss. Body ya kinyonga nane overdose. Anajitola kichokos. Mtoto maufundi kametoka cause. Hustle, give me hustle, 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 give me hustle. Yo, kwa wengine nime switch off, just believe me. Nikupe moyo bila hofu, don't leave me. Vaa upendeze ngari ngari, nikupeleke fukwe ya bahari. Twende tuka party, oh yeah. Nataka tuwe wote all day, nikuone every single day. Give me a step, ado ado. Nipe ata ukiniba double double. Yeah, yeah, yeah. Mpaka naishi wa pose. Body ya kinyonga nane overdose. Anajitula kichokos. Mtoto maufundi kametoka kos. Hustle, 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 give me hustle, 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 give me hustle, 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 give me hustle, 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 give me hustle. Haste, no kikiri kakara. Haste, no papara papara.